www.rajimsafi.com.
Only you, only you. Oh my God, only you that I want. I believe in you, my God. You are my desire. Only you, ninakuita yawe, the lover of my life. Unayajibu maombi, Holy Ghost fire. Uliye mwamba wa wokovu wangu. Oh my Lord, what I need is you. Sina mwingine. What I want is you. Hata mara nyingine. Only you, only you. Ninayekuamini. Only you, only you. Nikisikia jina lako natetema. Milima nayo inatetemeka. Hata magonjwa ya kisikia jina lako yanatetemeka. Ndio maana na kuogopa Yesu we. Jewe uko na mimi, hujawahi kaa upande wao. Tumaini langu latoka kwako. Niende kwa nani msaada wangu? Ni wewe. What I need is you. Sina mwingine. What I want is you. Hata mara nyingine. Milima nayo inatetemeka. Hata magonjwa ya kisikia jina lako yanatetemeka. Ndio maana na kuogopa Yesu. Only you, oh my God, only you that I want. Yeah.